Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Alkam sare sappo lewru décembre hitande 2015 sappo e jeddi yande ƴaɓɓirima silmaji capanɗe nayyi e joyyi. Meɗen tawa e les maisons de la presse Bamako. Sakiraɓe on kumpiti toon wiide leydiyankoɓe kurɓe siriyankoɓe gonduɓe goni jongguitiɓe ley wattu joni o ley sahal leydi meɗen di nden nokko jaali e ɓeɗo yimɓele fuu yo sukaɓe kañum e rewɓe ley wattu joni o eɓe nokku notirteɗo In Khalid kañum e beer ley sahal leydi meɗen di pelle murtude notirteɗe azawad ɗe sellini oɗo kabaru jaati ɗum woni gonal siriyankoɓe ley sahal leydi meɗen di walde nde holliti wiide ley wattu joni o ɓe fuɗɗi heeƴo humanigo limgal ɓeɗo yimɓele jongguitiɓe sagiraɓe kumpite wiide kanko Sidi Soso Diarra o hoorejo kiɗɗo suudu kumanido haɓugol yurguyurku ley leydi meɗen di o holliti wiide tiɗallaji goduɗi ley haɓugol yurguyurku o ley leydi meɗen di ana tongi e wayde jukkede goduɗo ley leydi meɗen di sagiraɓe on kumpiti toon wiide dun ley batu keriɗo dental leydi aduna notirteɗo COP 21 jowiɗo e dow kabaru hawaluji o beete hande leyɗe temedere capanɗe jeena e joyyi tawdirɗe e ley oɗo batu ana wondi e tottodirde hakkillaji dow toɓɓe temettati e capanɗe joyyi gonduɗe sagginde batu o fa dabareji ñiɓuɗi heɓe ley ngalɗo jonde sakiraɓe ɗin goni kabaruji mawɗi ɗimen jogani o hande jottino o ɗiɗo kabaruji yo sakkike moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon e heɗade sagiraɓe kumpite wiide leydiyankoɓe siri ana wondi e jonguitade ley leydi meɗen di ɗum woni yimɓele dogguɓe basiji kuɓɓuɗi ley leydi siri ndi ley wattu joni o ɓeɗo yimɓele iwri Moritani eɓe gandi Alanzeri ka wattu joni o eɓe daaki sahal leydi meɗen di ɗum woni nokku nortirteɗo In Khalid kañum e beer ley sahal leydi meɗen di nden nokko jaali e ɓeɗo yimɓele fuu yo sukaɓe kañum e rewɓe Ousmane Diko hono kabar o wurri
ɓe dawoɓe ko ɓuri hewde maɓɓe fuu yo rewɓe sukaɓe doguɓe walde siri nde lebbi ɗiɗi hannden yo guɓe guɓe ɓe ƴaɓɓorto sahal Mali yaade Algérie ley gikkande nadde Europe hewɓe maɓɓe yo Mauritanie gardata e avioji batte visa wala hakkunde muɗum e siri ko heewi e maɓɓe yo Éthiopie natta avioji ɗi so ɓe naati Mali yo berɓe ƴaɓɓorto ley laamu Tumbutu so ɓe jaara heedi In Khalid le région Kidal yo ɗon ɓe gikkanta faltude keerol Algérie hoorejo sema goto holliti e dow taƴoral capanɗe kewɗe galleji goni hannden toon ko jeeɗo kabaruji sahelien.com goto gonɗo toon andini ɓeɗo jeeyaɓe siri ana e ley caɗele mawɗe hannde warde wallore neɗɗa ko fay wotere nota kiɓe guɓal sema andini yimɓe yogaɓe toon du ana mballa ɗiɗo galleji egguɗi
ndenno pelle murtuɗe notirteɗe azawad ɗe sellini oɗo kabaru jaati ɗum woni gonal yimɓele siriyankoɓe gonɓe ley sahal leydi meɗen ndi jonguitiɓe toon saabi basiji ɗi ley wattu joni o ndenno e ley majjum walde nde waɗi wullitago fewde e baale dental leydi aduna paabotoɓe kabaru neɗɗaku ley wattu joni o ɓe tinnoɓe gaddana ɓe huncana oɗo kabaru hoore ndenno e ley majjum walde nde holliti wiide eɓe gondi e fuɗɗude heeƴo kumanigo limgal ɓeɗo yimɓele jonguitiɓe attay Ag Mohamed o kumaniɗo kabaru hakkeji ɓiɓɓe adama ley walde sema nde keɗe ko haali
ɓe iwi siri sukaɓe noon rewɓe e yimɓe tampuɗo ɓe daaro ni salla eɓe yaha Algérie eɓe iwa Mauritanie eɓe yaha Algérie minen ka azawad minen ka beddani min latiɓe donc joni ka min noɗɗi ONG min noɗɗi HCR ɓe garɗa faababe haali e beer eɓe ji hewi beer Tumbutu frontiére Algérie donc gonkano
neɗɗano huula fati terroriste e gara tawe ley maɓɓe
haala terroriste wona haala sahuɗo par ce que joni sa wi terroriste fou a toña mbora yimɓe fa heewi ɓe ka sukaɓe ne rewɓe ɓe dogui haaɓa onde suuri tourisme wona yimɓe tourisme ka ana won noggu fou donc joni ko woni urgence yimɓe faɓaɓe c' est possible que neɗɗo goto heeɓa hen ko golle mum tourisme wona fou
ndeɗo sakiraɓe kollite men ko woni miijangoji moɗon dow hello amen noddirtengo page Facebook Sidio Tamaningo
Tamani.
Sakiraɓe kumpite wiide ko yaata yimɓele sappon cikkitaɓe tawdede e walde nortirtende FLN nde masina nde walde jaadinkoɓe nde Hammadou Koufa woni hoorejo muɗum woni ɓe armé Mali nangui ley wuddu leydi meɗen di ley horugol nortirtengol seeno gondugol e waɗede ley wuddu leydi meɗen di ndenno yoga yimɓele kumaniɓe kabaru ndenago ley leydi meɗen di kolliti wiide golɗo horugol ana wondi e wadde ley cercle ji tati ley laamu Motti o fa yettoyade e dow keerol hakkunde leydi meɗen di kañum e leydi Burkina Faso ndi sakiraabe kumpite wiide leydi an koobe lagine didon dum woni sorrasi en mabbe didon gollidobe en e walde Nations Unies oni gombe leydi meden di be yonkiji mudan heddi e kasar ngaddo to kidal to nyande dum woni sakite lewru novembre bettindu du mahiti mabbe wadi kenyen to lagine to ministre en kurbe lagine kanyun e horebe walde Nations Unies de fa yottoyade e hejaabe leede gonde ley to lagine to tawa e odo mahiti sakiraabe kumpite wiide batu nogay bo AID o fuddi bete hande do bamako don denno walde humaninde landinde o do batu holliti wiide ko yaata talki temer didi e jeegon warta sarede e li o do batu ko jaali e dido talki fu ana nayi e li bangal kabaru galleji kanyun e yeddugol hakkeji bibbe adama Ibrahim Ag Abdoulaye o goto e fedde humaninde biltude dido talki kede ko haali do fakitango Umar Waygalo
le bilan ko betire
ko heba hen ko an muddi sanne sabide dum wadi sababu wakkati jono hono yimbele be baawa halde be an baawi halde wakkati jono hono torraji di laamo warta fewdu e mudum kala hunde fu ko torribe baay holitinde dum wono suudu mediatire kanyu war so holita dido kabaruuji le 10 lewru decembre yawo ko hani nangede le hen yawo ko hani tippitede du ko heewe jama o fu famata wakkati jono non dido golleji ngordi kanyu fa yottiono jababuuji amen dido ngordi wakkati jono gal do kawtan nogo balgal wadi so jam e deedere warti li nokko o ko buri hewde yimbe la ngaroobe so non goyto amen be fura taw yimbe la be nokkuji mu en nanga fa yottiyo hakkeji bibbe adama en di kuncentaake hore le nokko dum fu anay halaji kanti
violation des droits humains et cetera
sakiraabe horono andirdon ni hitande fuu so hono odo wattu yottike laamu meden o ana lande landul nayingul e li bangal habugol yurku yurku o kumpite dun wiide Mali ana jeyda leyde burde fuu hettude caggal ley kabaru habugol yurku yurku kanko sidi soso jara o horejo kiddo suudu kumanindo habugol yurku yurku ley leydi meden di o holliti wiide ko nayi et ko jaali e tidal laaji ngodudi ley kabaru habugol yurku yurku o fuu ana tongi e wayde jukkede ngodudo ley leydi meden di kede ko haali do fajitango Umar Waygalo
l'impunité
wayde nyangede dum wonono tidallaaji mawdi jowidi wakkati jono no yurku yurku wori le leedi meden di eden andino dum wori wakkati jono yo dum tidallaaji mawdi wakkati de balle de joddi nanonde hollitam wiyede balle godde kasen Anton de gollantay be gollide e ministre en be fi hay no ana wada wakkati jono sobe kebano be gollira golleji mabbe di no ngeniri ka fa hande hono ko dartete ko heba kale hen sabi de sa ewi le leedi di homo fu wadan ko yidi nyangere fu wattaake fewdu e mudum dum ana hollita wiide tidallaaji di banaka dabar ila to arande
ya namol asbanese pas grand chose
sakiraabe kumpite wiide batu keerido dental leed ad notre tedo cop 20 en jowido do kabar hawaluji o batu o ana wondi e yarde yeso li ngalure francito dum woni to parito bete hande ministre en leede temedere e chapande jeena e joy tawondirde e batu o ana wondi to tindirde hakkilaji do dabareji ceketeedi ko haani saganade kutteji tongidi e weltagol wattu o Ousmane Diko hono kabar batu o wuri
ana yare yeso men bali men dana ki kasen horojo kop ta jali dimme mudun bete o yeso yedobe kabaruji Laurent Fabius nangi adi hollude tongande heere handen o wiki kid o hollitan kesun tonga dun du nanna du e jate e le hal makko o mo gikani jango futilato ministre français ana yeli kawral wada do e kikida aljumare do enen ko heewi an hedde golle projet keso hollitite do e salifana yodum golle joko cakitane golle pade kawral wadde tafenka ne babe ana gondi e famrude sahal ana yidi leede gondude yirore de itta jawdi baler ne holliti buutugol turki hatta yirore mum ana heddi tobbe temet tati e chapande joyi donkondiraade kande haldeede e dommu leede burde fu torrade ko warata batte ngabugol ndiyam geeti kanyu e taygol galasiji ndardi kaddi ngabugol wularangol yarane do degere goto e feccere ko wana degere didi sewana dun tan wiyata do gonno duubi tendere ngaroji di le gondude yirude de yo do wajimbi gol kawrangal tullani batte jokkitagol jukoje e bi monofu darano do hani do fa waji mina leede burde fu tipade surki humanade e moyintinde na hebande dabara kutte waltagol wakati le beedugol segade jawdi darantondi keccol
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakira be wayno ko woni le region gaji meden di en puddiran kabaru du region di to gawoto be collectivité jokolbe nayon suuti ke ton suka debbo kurtido goto jango école ndew yahanno école de jati so be chami e du makko denno e le majun o anditi goto e mabbe onkay nangidama e gori ko jati sabide gori ko jati ana sikkita tawdede be do yimbele ngadbe o do golle tanyudo sakiraaben jaranto an songotobe kolliti wiide suka mo duubi mudun warata e duubi sappo e nayi notirteedo Ali Abdou heddike e ndiyan dum woni mayo to an songotu dum wadi kenyen denno jaatigi makko o holliti wiide o lottonodo den o majji e leydi ndiyan dan ka fa hande o yitaka sagrabe ngartiran do seguddo be kolliti wiide hono to leengende nyonondi wattanama suudu kuran horejo leedi meden di jaati uditi ndudo suudu le dawol makongol o wondi e wadde le laamu segu o ko foti milliarduji 10 kalisi sefa woni watta e le o do golle banque notrité do bewade o kany rondi almusadda dido golleji dano sagrabe fa hande en keddo ton e le laamu segu o kenyen e le dawol horejo leedi meden di o ewoyi suudu golli moddinoru dum woni jale demirtede le office de Niger o danno le kolliti wiire ndudo suudu ana gollina ko yaata yimbeele chapande jeego yon neddo malinkobe gollata e le ndudo suudu sakirabe dokkade ten hande kabaruji meden di ka pati jeekoy yawtere meden de ana heddi.